ngebwanga lyegatta ku nsi yonna okwefumitiriza ku nnaku 11 ez'okulwanyira eddembe ly'obuntu. Ebitongole ebitakabanira eddembe ly'abaana birabudde nti singa tewabaawo kikolebwa okulungamya enkozesa embi ey'emitimbagano, ebiseera by'abaana eby'omu maaso byolekeddwa okugootaana. Ensangi zino tekinologiya aleeteddwa omujja n'enkozesa y'emitimbagano bijumbiddwa nnyo abaana n'abavubuka, wabula kizuuliddwa nti oludda bya bulabe eri abaana abo kubanga tebalungamiziddwa bulungi ku ngeri y'okukozesaamu emitimbagano. Ebitongole bino nga bikulembeddwamu ekya Afri Child Center n'abakugu okuva ku ssettendekero wa Makerere basinzidde mu lukungaana olw'okukubaganya ebirowoozo ku golf course mu Kampala, ne balabula nti singa tewabaawo kikolebwa kutangira bizibu ebiri mu kukozesa emitimbagano, eggwanga lyolekedde akatyabaga. Profesa Jenny Knoll nga y'abadde omwogezi ow'enjawulo mu lukungaana luno okuva ku ssettendekero wa Rochester mu New York mu America, agambye nti bakizudde ng'abaana bangi bafuna obuzibu ku mitimbagano olw'okusiiba ku masimu, n'alabula abavunaanyizibwa ku baana abo okubaako kye babakolera. Bano banokoddeyo n'enkola ya Artificial Intelligence emanyiddwa nga AI, zaagambye nti zisaanye okwegendereza newankubadde za mugaso eri abantu, wabula nti ate waliwo abazikozesa obubi. Kamishona avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka mu minisitule y'ekikula ky'abantu, Fred Ngabirano, asinzidde mu lukungaana luno n'akakasa nti obuzibu businze kuva ku bwavu obukyali mu maka g'abantu obuwaliriza abaana n'abavubuka okukozesebwa.
From the parents, from the caregivers, and all of those compounds what we call child dimensional poverty. We have found out that the child dimensional poverty indicators are higher, much as the income at household level has been increasing. The child poverty indicators also indicate that child poverty is still very high in some communities across the whole country, but especially in hard-to-reach areas or children with unique situation, environmental situations like Karamoja. That's why we are now saying the more we invest in the sector, the more we understand child care and protection issues in regards to feeling their right, the right survival, for parents, the right to the women, to education.
Senkuru w'ekitongole kya Afri Child Center, Timothy Opobo, agambye nti Uganda ekyasomozebwa amateeka agatateekebwa mu nkola naddala ku nkozesa ey'emitimbagano.
Which means that of every 10 children who start P1, only maybe 3 of them or 4 actually finish primary school. We have a high school dropout rate. We have the problem of child marriage. Almost 45% of our girls are suffering from this issue of teenage pregnancy. So that is another major issue. But now, with this new internet environment, where children are now having access to mobile phones, to social media, children are also facing the risk of exploitation through the internet, access to pornographic material, to inappropriate material and